Numeri 21 verse 1. UmKhanani inkosi yase-Aradi owayakhe eNingizimu wezwa ukuthi u-Israyeli uyeza ngendlela yase-Atarimi, wana no-Israyeli wathumba abanye kubo. Verse 2. Israyeli wenza isithembiso kuJehova wathi, uma unikela nokunikela ababantu esandleni sami, ngiyakuchitha impela imizi yabo. Verse 3. UJehova walalela izwi ka-Israyeli wanikela amaKhanani bawaqothula kanye nemizi yawo, igama laleyo ndawo lathiwa iHoma. Verse 4. Baswe entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubovu kuba bazungeze izwi laka-Edomu, inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Verse 5. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhuphuleleni eGibhithe ukuba sifele ehlane na, ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi, umphefumulo wethu uyanengwa ilesi sinkwa esilulana. Verse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu, abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Verse 7. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngoba sikhulume kabi ngoJehova, nangawe khuleka uJehova ukuba asuse ezinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, senzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni, kuyakuthi lowo nalowo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Verse 9. UMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Verse 10. Abantwana bakaIsrayeli bahamba bamisa e-Oboti. Verse 11. Basuka e-Oboti bamisa e-Iye Abarimu ehlane lingaphandle kwelakwaMowabi ngasempumalanga. Verse 12. Basuka lapho bamisa esigodini saseZeredi. Verse 13. Basuka lapho bamisa ngaphesheya kwe-Arinoni elisehlane elivela emkhawulweni yama-Amori, ngokuba i-Arinoni lingumkhawulo kwelakwaMowabi phakathi kwelakaMowabi nama-Amori. Verse 14. Ngalokho kuthiwa encwadini yezimpi zikaJehova, iVahebi laseSufu nezigodi zase-Arinoni. Verse 15. Nomthambeka wezigodi othambeka ngasezweni le-Ari oncike emkhawuleni wakaMowabi. Verse 16. Basuka lapho baya eBheri, lokhu ngumthombo asho ngawo uJehova kuMose wathi, butha abantu ngibaphe amanzi. Verse 17. U-Israyeli wayesehlabelela lesi sihlabelelo sokuthi, mpompoza mthombo, nihlabelele kuwo. Verse 18. Umthombo ezawubumba izikhulu, abawugumba abakhulu babantu, ngentonga yobukhosi nangezindondolo zabo. Basuka ehlane baya eMathana. Verse 19. Basuka eMathana baya eNahaliyeli, basuka eNahaliyeli baya eBamoti. Verse 20. Basuka eBamoti baya esigodini esisezweni lakaMowabi nasesikongweni sasePisiga elibheke ngezansi ngasehlane. Verse 21. UIsrayeli wathi uma zithunywa kuSihori inkosi yama-Amori wathi, verse 22, ake sidabule izwe lakho, asikuchezukela emasimini noma ezivinini, singaphuza amanzi emthombo, siyakuhamba ngomgwaqo wenkosi size sidlule umkhawulo wakho. Verse 23, uSihoni wayengamvumeli u-Israyeli ukudabula izwe lakhe, kepha uSihoni wabutha bonke abantu bakhe, waphuma emhlasela u-Israyeli ehlane, wafika eJahasi walwa no-Israyeli. Verse 24, Israyeli wamnqoba ngosuku lwenkemba, wadla izwe lakhe kusukela e-Arinoni kuze kufike eJaboti, nakuba abantwana baka-Amori, ngokuba umkhawulo wabantwana baka-Amoni wawunamandla. Verse 25. U-Israyeli wathatha yonke le mizi, u-Israyeli wahlala emizini yonke yama-Amori eHeshiboni nasemizini yonke yalo. Verse 26. Ngokuba iHeshiboni lalingumuzi kaSihoni inkosi yama-Amori owayelwile nenkosi endala yakaMowabi, wathatha lonke izwe lakhe esandleni sakhe kwaze kwafika u-Arinoni. Verse 27. Ngalokho abakhulu ngezaga basho bathi, wozani eHeshiboni makakhiwe umuzi kaSihoni umiswe. Verse 28. Ngoba umlilo uphumile eHeshiboni, ilangabi livelile emzini kaShihoni liqedile iAri lakwaMowabi nabakhe emadulini aseArinoni. Verse 29. Maye kuwena Mowabi, niphelile ninabantu bakaKemoshi unikele amadodana akhe abe ngababaleki namadodakazi akhe athunjwe kuSihoni inkosi yama-Amori. Verse 30. Sibacibishele iHeshiboni liphelile kuze kube seDiboni. Sichithile kuze kube seNofa elingaseMedeba. Verse 31. Kanjalo Israel wahlala ezweni lama-Amori. Verse 32. UMosi wathuma ukuhlola iJazeri, bathatha imizi yalo bagxosha ama-Amori ayelapho. Verse 33. Baphenduka bakhuphuka ngendlela yaseBashani. U-Ogi inkosi yaseBashani waphuma wabasukela yena nabo bonke abantu bakhe ukuyokulwa ngase-Ediyeri. Verse 34. UJehova wathi uMose, ningamesabi ngokuba ngimnikele esandleni sakho kanye nabantu bakhe bonke nezwe lakhe. Uyakwenza kuye njengalokho wenza kuSihoni inkosi yama-Amori owahlala eHeshiboni. Verse 35. Baze bemnqoba-ke namadodana akhe nabo bonke abantu bakhe waze wangasalelwa muntu badla izwe lakubo.